El Shaddai Music. It is Allah will represent. If you demand that we want, Malawi, Kala, New York, or sit. I'm a goji, a kofji. Kungo kala tuwa dola, nindisa kule jili chonsen. Nikutandiza aliyese, ndisa sinda Malawi. Kupaifaga pahai, nikutandiza ambawi. Kungo kala tuwa dola, nindisa kule jili chonsen. Nikutandiza aliyese, ndisa sinda Malawi. Kupaifaga pahai, nikutandiza ambawi. Ndisa kula pole siku yifaka pa ize. Kutenga akaba kuwa pasa mabize. Weji akali wanchito wanga malinga kumutenga ngati student wanga. Ndisa kula nyanja ukala leke mwakoji. Miss Malawi ukala aga mami. Ndisa sinda siku kuna mkoko wazi upesa. After divorce mketo kukwebeza. Kungo kala tuwa tola. Ndisa kula Jerry Johnson. Nikutandiza aliyese. Ndisa sinda Malawi. Ndisa ifaka pa hai. Nikutandiza ambawi. Kungo kala tuwa tola. Ndisa kula Jerry Johnson. Nikutandiza aliyese, ndisa sinda Malawi. Saifaka pahai, nikutandiza ambawi.
Ndisa tandiza aliyese, yemwe alimushipinjo. Ndisa malamane, sindiza opa kala singo. Ndisa gula bazuka, ngumo polisa satana. Ndisa gula somahama, azaza zangatimana. Ndisa sinda zindalanga, ndisa kala popumane. Aza yamba kundisa tashina mele chesefane. Sindiza labadila, zama frenzi ondibela. Azizanga aine, aza kala ondoka.
Ungo kena tuwa tola, ndisa kula jiri chonse. Nikutandiza aliyese, ndisa sinda Malawi, kuzaifaka pahai, nikutandiza ambawi. Kungo kala tuwa dola, ndisa kule jiri Johnson. Nikutandiza aliyense, ndisa sinda Malawi. Kuzaifaka pahai, nikutandiza ambawi. Ndisa kula pole siku yifaka paize. Kutenga akaba kuwa pasa mabize. Weji akali wanchito wanga malinga. Kumutenga ngati student wanga. Ndisa kula nyanja ukala leke mwakoji. Miss Malawi ukala aga mami. Ndisa sinda siku kuna mpoko wazi upesa. After divorce mketo kukwedeza. Kungo kala tuwa dola, ndisa kula Jerry Johnson. Nikutandiza aliyense, ndisa sinda Malawi. Kuzaifaka pahai, nikutandiza ambawi. Kungo kala tuwa dola, ndisa kula Jerry Johnson. Nikutandiza aliyense, ndisa sinda Malawi. Kuzaifaka pahai, nikutandiza ambawi.
Kasha die music.